yande joni mi tori minta sappo e joy studio kalangu nani habaruji e fulfulde koro nyalle jahannen sembe habaruji men ndara hande de na 9 lewru fevrier dun du konna wonno nyalande ittande le duniya gam battru dugol e nyaw yete o ser on enna ser du konna hunno ko lati ono himbe ko watto ujunaji njerton tawda e nyawngu enna nyaw non ko way sawrede le le di ko dana wotto sawrte non ni fawar jondu ko nam batu njoyobo gatteddo inde horebe leede G5 sahel leede joy kaldude pamrude en do fila ndenaagu wadanto enda wagadugu gallure Burkina Faso dum du kondani hala ko darto yaadu yesu kanyum e ndenaagu kan halteton yawter men pindol altinere fu en kalna do fila sariyaji handen madan goje maymuna gazibo halana e do fila ko darto firtobe sirri fu sirriji ko watte do fila ko darto cella bibe adamaabe kanko e jalla mariama kenda yewtidi kor jahirte mo min suman amadu wono jangana habaruji di endani e fulfulde yerno biirumi on ni no tawa har fila ko darto hono nyaw ser duggol e mudu nyalande do nay lewru fevrier hitade fu dum wade der duniyaru dum du kondanni do en leydi Niger no wodi nokkure itane gam batte himbe ya sawro nyaw enda ko beten ser do no buye bonde de enda inde tede denene ka dum du kondano ndara fila du kondanni hara nokkurde enda no linta le nokkuje latide lobbe do fila safare de docteur Malang Abari Mustafa kam won mawdo nokkurto himbe hatna sawro dum nani ko halna fisa adamu
nyaw kanser no tawa der sadormaji mawdi far cellal der leede duniya gam do hemre pecce sappo e joy den mayobe fu no nyaw sere kanser no der dubi chakitiidi dim yawtinaaki ko wada der hitane no wada wadobe nyaw kanser milioji sappo e joy yaade dubi ujunaji didi e nogay do hemre chapande jeddi den fu no leede sembenteje no pecce sappo e joy eto du leede afrika no do der niger fedde leede duniya hawdinde cellal himbe ko wadi hisabu mudu der dubu jinaaji didi e sappo e joy himbe ujinaaji njetato yewtina sakono gondi nyaw sere na ngala ndenne dum wodi e warde yewtinaade gam on yi sukabe ummatore no ko jana teddengi farmudum no hani du sukabe ummatore kokke saa ngada gurna mu en no wodiri
nonne sarusi kawjido fila cellal bibe adamaabe ton endan tawa kanyon du konna wiina wona domi fa keddi loktorede fu ngelenno fu hala ko muytudo fila safareji ko watte tugal dum du konna heba be nelda nyeme heba nyeme nelda safareji din enda dum wonno ko faane docteur Mati Gado latir kawndi dabo horeje sarusi on enda mo tawa har fila nyawtigu hala ni bandi min tato enda Abdoulaye Awsukko e do fila ko dar sawrugol duyoje
la rougeole c'est un peu partout
djoje de der nokuje fuddun tawa les régions amato de buri nangude sanedo woni les départements Madawa Malbaza et Chintabarade demi de tokitade nyaw on koingal warde koingal no wonno be doro ganje dire funa lokotoroje den kokkum dimma nangube duoje il fudda nyaw on min kebi wadde tugal der Madawa jondo koni do mi woni kulle de lokotoroje de muita hebude Madawa tugal wadama le bangi e rufa e sabongida kadde Malbaza non fawarde hande milni daka safareji ko wadirte tugangal gar hisinde sukabe Chintabarade ndu nona kano hande be nildi safareji din minen du min jaradi der loktoroje de ko min godi dum duuda kanon ko tufata der gure ladde de say nyame
sigiri
nani wantiri faande to enda arlit du konan ha hisama ko watto tonuji hono milioji hemre ko lati kanyum wonno solar na biendu chondi ko ji watto ton enda leeyito basul iranem to enda arlit ko wonno nat enda hendu no dilla dum du konan wo torray sanne ko way wadde yaade e ladde je jay kanyum bi badama e ko e mudum dum wonno agir iman kandu konan fedde no wonde jonde hore mudum haali e do filaka enda anto enda arlit won ko be jodi du kondan dum du konan be bini kambe on ji on enda no wajibi tawe kulle rese gam batte hisabuji wadde do majju heba torro buytira nani biete Mustafa Allah san lati do kanyum woni horejo no kunde enda e do cialolol bandi min gungu mamandan tani jamimo o haali
tundiji iri kewdi dum wodi misali solare ko wurtoto le gaide to iranum ittete dom curku ko wurtoto le hendu no wodi gineji tetadi e nimbe ko gollirto der nyibdiji e fahande ndiyan danoraba jewe ko wadi dubi chapande joyi kono gollide emum minen kay min bitana na bononda boyom ko watto tonuji milioji chapande joyi tundiji solare ko wurtoto e gaide do der alitte no da katto milioji chapande joyi tonuji solare ko nyawnde taga kadi no wodi tundiji kewdi ko wurtoto le gaide to iranum ittete den kora boto neddo seni dum fu dum hawrama no wada tonuji milioji hemre tundiji ko yopirani le yaire fura futa e anda dan sigila jewtina kifu woni wada kam tawidu idum handi be kali e wide ko mojjintilo no kure den no watta hande de mingala sigila jewtina kimundo
rottabe du fedde non jingonore suudu baba do filla ko darto jewtinaade hono kulle gollitirde leydi Niger na kanyo e arzuku mudum beddo du ko rottabo enda mo Niger hebo wi subbo wama laataade hono fannen le horaku do hono fedde jojjinaane gam le duniyaru gam batte wi ama kene da hala ko wonno yoba nene neke dum don duubi tati won ko rottabo watto e do aranga mudum wadata na Dakar Senegal dum du konda ni hono weltar mawno en yaade leedi men Niger nani ko Ali Idrissa hore yo rottabo o halani Habibu Garba Subaka o do fi o
publier ce coup payer ces 50 pays
de le chapan e joy yi duniyaru hano Asie Europe Amerique Afrique rottabo no tawa der ardina be jetti di leede duniyaru e leede men balebe dido tawa der mabbe far bangere amin weltare no do gollegi dimin gatti yeso ko wadi min anda der leedi din e leede yasi ko min gatti yeso min kettinano be min gollidita do sadarmaaji dibi godi gan kan do ma e ami gandeni jewama kulle wasatede le leedi no he wangugo der leede min nangana bandiraabe amin do sadar magi be guffottata der golleji mabbe di gan der leede kewde ibe gattane sulare min gattan gite do do golleji din heno woni no yehira do golleji di min kawjina
suivre la mise en œuvre de l'ITU
e do fi ko darto hono hawrtere wattende jeberde do inde horebe leede G5 Sahel be ngadi hawrileji kewtana Wagadougou gam batte sigilade hawrinde enda dum du chapantat lewru janvier war tat lewru fevrier dum wadi nene ne kadu konani hawrterde du konan dartina filla hono kulle ko haani haale do mudum yaadu yeso nde Allah jabi jango joy lewru fevrier ko hawrinde wadoyto be kalando filla de na kanyo yaadu yeso dum du konna fahande leydi Niger kan jogino horaku enda be kokito handu yaade Burkina Faso dum wonno ko fahande habar o holli do habaru G5 Sahel tagal hawrinde leede gonde G5 Sahel ko wada chapantate go lewru janvier to enda Wagadougou sawara ministeru be hawjibe filla ko darto denago leede endam kanyo e jawdi namuladu leede yaade leede Yasim kandu wada ma didi ya tati lewru fevrier leede Burkina Faso yerra fa hande ni fedde hokkore habaru G5 Sahel wurtiniri do filla jewde hono gollal ko golla dubnaade sappo e jeetati ko jabbi dum endam e do hora ko Issou Mohamadou hore leede Niger e fa hande darde ko ndal labi kesi mawde adede ko dubnaade sappo e jena hitande do e do hora kwara jere di Burkina Faso yerna faane minister kawjere filla ko darto denaagu leedi Niger kala mutari hollirim kulle kewde hebaama wadaama ko horeje leedi Niger ardino hawrinde enda do tawa wattugol himbe hore golleji din fuddugol gollal e hore mudum hono sambe kawtaado mo G5 Sahel e ko nandi e mudum ele hawrinde wadore joy lewru fevrier horebe leedi G5 Sahel hawroyto ko be kalta do mo tawa do filla yaadu yeso kanyu en denagu horejo leedi Burkina Faso Rock Mark Christian Kabore arto bato o haldan dum ko na e kerol horebe leedi G5 Sahel wala e fotta e bato o yerno habaru o enda hokkira nani faane do filla G5 Sahel o ni hawrterde enda no tawa do konan hono alangal enda wonno ko horejo hono golle G5 Sahel haali old seed hannana mo leedi Mauritanie kanyu won ko haali o wi hono hande de enda G5 Sahel enda golle mudum yottake to himbe jidi nene golleji kewdu ko na won ko wadi yerno halir nyande alalde enda wakati mo sawr minister o wanno tiagal majundu ko nda o wi nene ne kay hono G5 Sahel o enda hono ko laati moddal mudum no mawni sanne yerno fa harde ko na minister leedi Niger kawjido fi le ko darto sigilaaji golleji mawdi mbietedo hono madam Aisha kan Aishatu Bulama halir kanyundu holliri ele fi o enda altinere nde nonni faande ele habaruji dina tawadu konda to endan leydi ma dawa no taw bangi nokkuto laati himbe ko watto keme keme jiabe leydi Niger droobe no enda fulbe kany e bellabe kay won ko dillo leydi Zamfara leydi Niger to enda gam batte dogude kippitande e tetere ko watto e war hor wor ko watto endam yerno mer bangi haliri yerno mer bangi latir kanyum do won faande nokkuto himbe ko hewi e mum fujiya o wi ko watto horebe galleji kemde joyon ka e goni ko ngar naati leedi be kise ko timbe kemen jeddon e chapande joy ko deki do mudum e himbe ko war be yitti e leenaato ko hitande endam Umar Mahamman kam wonno mer mo bangi mo min noddi telephone nan o wi
himbe kene didi je be ngari le melisi be ngati kene je didi e keppan de je go ngada ta himbe ni on be do wadi liti don ngira am do makka do min nili konser e meedi be ngati ndaru aran ke men dindi tiriji ko non ko ki abaru ma dum go dube dama no himbe system de nations uni hcr be ngari be ngati ndaru e pam kam na be ngati ndaru e msf kam ma wadi assisti gander ma be wodi be jamda msf adede ko dani be safare do likita bangi wo be mbawata kuma njawtida mada do majji ni men gidi men ko kabaru do ko woni famo kada mabbe min kebi himɓe cappanɗe tati e ɗiɗi worɓe daga ɗa kamɓe ma men no min gontiri
do majji wadi ko fawar joni hara filla ko darto no latol bal ko no waɗa to enen maradi kenyan nenene ka hande nde wi ama hono keddi latol bal ko to enen do inde hon latol bal ɓe taki duuɓi nogay fu fuɗɗata na yande go e minta cappanɗe tati nyaloma ɗum wona ko hoorejo latol bal région mo maradi mbiteɗo Alhaji Rabiu Mamman Rabiu Mamman Kashi o haalani hono hokkoɓe habaruji ɗum du konɗan wonnana e dow filla sigila ko wonno waɗe ton enɗa do filla latol bal ngol enɗa nani ko o haalani bandimi Mohammed Mamma
min miijana ko jeynirɗe ɗen booɗa ko yarata latol baalon on yeeso jon kay mo solo heɓaama ngam joote mom himɓe goodi waɗi latol baalo arana on mo jemma on horra nyalooma yande go'o e feccere latol baalo ɗiɗaɓo on dow hanta yande jeego'o jonni misali hano nyalaaɗe garooji ɗin latol baalon on fuɗɗatakena yande go'o nyalooma ɗum kan resa gacce ɗe do hana gacce fedde ndenno hana de ministére na gomnati on no siri non mo ekkitittoɓe ñeñuɓe dow latol baalon on joɗɗini delle kamɓe goni keɓayi laaɓal dow fii jeynirɗe ɗe law
kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaaru dow facebook studio kalangu
facebook studio kalangu
no wala kam sanne miɗo feccide ɗum
yerno mbirno men ni altinere fuu min kalantana ɗo fila ko darto sariyaji e ko hani waɗe e noyi hani waɗire ɗum waddi hannde nde enɗa jalla marema kenda yewtide e mbiyeteɗo madame goje maymouna gazibo dow filla ko darto firtoɓe sirriji himɓe fa tawede sirri hara filla ko darto cellal ɓiɓe adamaɓe le loctoje ko nandi e muɗum noye hani waɗe ɗumen woni e muɗum nani ko madame goje maymouna gazibo carɗowo o haali
laawol sariya leydi keme ɗiɗi e nogay e go'o wi'i ke neɗɗo fuu firti sirri dow filla cellal no waawi nanngeede kasu lebbi ɗiɗin ma hitaande yomne ujunaaji laso yahde ujunaaji lasooji ɗiɗi firtooɓe sirri e nder golleeji goɗɗi e koye mum no tokke nani ko Maymouna Gazibo kiitotooɗo ko haali dow fii majjum
l'article 221 du code pénal s'applique aux médecins les
sages latol keme ɗiɗi e cappanɗe ɗiɗi e go'o ɗirtal kuru kiite leydi waddi filla lokotorooɓe rimnooɓe ñawtoɓe himɓe golloɓe gomnati jogiɓe sirri hono juujuɓe jandarmaɓe e ko nandini wala fu laawol ko firtata sirri dow fii golle maɓɓe hano jom misali jaaɗo to loktorojo ƴeewi ƴiiƴa mum tawra e ñaw siida delle sirri no naane juujuɓe go jowiɓe hano talki joomum kanɗo juuju o wala fu laawol ko wangin takiɗi koko habaru go na fillo won to faadaji
ndenne no laato haala kam wawa haalede na jeyɗo ka indetake
ɓe gala fulaawol ko firtata joomum de ni a firtii joomum iɓe mbaawi jokkude joomum ñaama kasu lebbi ɗiɗi yaago hitaane na joomum yoɓa ceede gaɗooje ujunaaji laso ceede sefa yahde lasooji ɗiɗi nde wakkatiiji gon aɗa heɓa hano juujuɓe gon de ni tuumi ɓiɓɓe bomɓe gon heere sudo ceeɓe lobbi no waawa windande hoorejo banque on ƴeewa hano ceede ɓiɓɓe bomɓe ɓe dimma mum faami amma jon misali hano jon campany celali ko airtel na orange na ko nandi ni neɗɗo wala fulaawol ko yahata hi'a heɓa habaru dow haala himɓe kaldata ɗon de ni waɗama aɗa wawi noddudo joomum to suudu kiite sey de ni suudu kiite hokki laawol far ɓangeere lokkotorojo de ni ƴeewi debbo tawi heerike liɓi reedu to ɗon imo waawi wanginde joomum no laabi séri a haaliri
no waawi wiyeede dufor reedu laamu haɗi ɗum na
ngam laabi séri a leydi en haɗi liɓol reedu amma ɗini joomum no hiɗi ta wangin ɗum ngam no nawaɗo ma
noye laabi heɗi hani tokke
to aɗa wawi nodda joomum to polisiɓe joomum no jukkete gacce ɗe waɗi ɗe
e do don ko habarimi fulfultili sembi assalamu alaikum balante jamwali